bisimillamon hedyankoɓe tedduɓe ka taskaramon yonterejo dande fulɓe komin woni ceerno mo dumba hiɗe wondi e nder silmaji capantatiyaroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe kalten domu nden hannde. Toɓoji no addi fitinaji mawɗi e nder gure ka rewo Najeriya, yimɓe ɗuuɗuɓe no habdi faabo ngumnati e yahan yobe ka taƴere ɗiɗaɓere taskaram men keɗoɗen jantore nultodiraɗo VOA Fulfulde e ngal diwal rewo Najeriya. Ka taƴere aranere en kalan ko faati e ɗalle ɗe ɗoftaki sariya sukaɓe Afrique no nangude laawi faade Europe walla Amérique fi ɗaɓɓugol ngurdam ne wiɗan e biyol ɗuɗɓe. En ɗettoto andudol ko honno ma ko woni sabu ndu yaadu e ko woni battane mum e dunde Afrique. En yewtidan e Kadi Diallo sarɗiyankejo Mauritaninajo. Kadi mi landino selludanen Diallo hoorejo dawro e jagorɗo arano kiɗɗo lesdi Guine miijo makko e alhaali o.
Honɗum woni ittude ɓe ton wo'intina ɓe leydi maɓɓe mawɓe maɓɓe, haray ko no woodi ko haani wadde ko waɗaali.
On nanan ko heddi e yewtere nde joni joni. Karogere men jaffora hannde ko lurral CDAO dental leyɗe hirnange Afrique woni tuugode ma ɗum woni tuugande yewtere nde. On heɗoto ɗum ka timmode taskaram o.
Jowlal sukaaɓe.
Alhaali ɗalle ɗe rewa sariya no jokki addude sohlaaji e nder leyɗe Afrique e balɗe ƴaɓɓiiɗe ɗannotooɓe ɓurɓe temedere yoolike e laakum iwrukum ka wuro Mbour lesdi Sénégal. Ko fanɗi fof ɗannotooɓe 26 saami ma mbiyen maayi e ɗum. Haysi tawi noon caɗeele e tampere no heewi e mum, sukaaɓe no jokki tiindagol pelle njaare e maaje e etagol yahdu Europe e Amérique. Wano holliri nde jantore Seydou Nourou Ba gila Dakar.
Kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi min tampimen no feewi.
Cheikh Oumar Kande yahrete ko duuɓi nogas e joyi, o suwa taw resde ɓesngu ala taw, o woni ko e cagataagal makko e njiilaw. O ummi Algérie o yiilotono ko laawol kono henaaki.
Ummaade Algérie faade Europe laawa laaɗo ko ma jaha Marok walla jaha ɗum ɗo no wiyete Tunisie, ƴetta batu walla ƴetta gal jaha ɗum ɗo Tunisie Italy walla jaha Libi.
Laawol heɓaaki ɗon haaɗaani ɗon o wuuri ɗum ko muusi kanko e woɗɓe ummiiɓe leyɗeele goɗɗe e Afrique.
Algérie min ko Algérie min jagga kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi min tampimen no feewi, ɓe tampimen no feewi, ɓe naɗi men prison, ɓe naɗi men ɗum ɗo no wiyete jugement, ɓe jugi men dal, ɓe namdo men ko hollum mbatonga a faami mbaɗi onngalaaɗo koɗon to mooɗon a faami, ɓe piya men kadi a faami fof billahi dal.
O arte leydi makko Sénégal kono o woppaani so tawii o yii laawol gongol ko jokkoowo.
Kono suka to hooso mbataa dégorage kadi mbataa dégorage. So dañii golle ɗo golle moƴƴe maa mi gollum jeeri mi golla, mais so mi dañaani kadi so dañii kaaɗo feere maa mi ƴeew laawol de inchallah so lugol.
Wonɓe wonɓe he ladde tampuɓe no feewi, o jeyaa ko leydi Guine, kanko e Sénégal naaɓe walla ummiiɓe Côte d'Ivoire e woɗɓe aɓe no nguura musɗam e ndeer ladde Toola Heela, ladde Niger e ɗo wiyetee Agadez caggal naɓe ndutta.
Minen ko woɓɓe sukaaɓe wonɓe ɗo ɓe fof, ko woɓɓe immiiɓe yaltude wiɗaɓɓe ɗe umma e rewa Niger ɗo, rewa ɗumande hunuma wiide Libi, yaara Marok, yaara Tunis walla Algérie ɗo. Kono minen sukaaɓe woɓɓe ɓe hay ko noon ɗo woni wonbirde fof ka fayda kala ko Europe ɗani non pour ɗi ɗannagol heede Europe ɗo, naatirgol Europe o quoi. Ɗum ko faalaaɓe yaarude Espagne, faalaaɓe yaarude France, faalaaɓe yaarude Italie, hay ko ɗum ɗani noon.
Hono no Cheikh Oumar Kande ni kamɓe ne ko tampere tan ɓe nguuri gila ɓe ngummi leyɗeele maɓɓe.
Kono no min himmori e tampereeji ko min hawri e leyɗe naariiɓe arabuɓe ko surtout hono Libi e Tunisie en ko no foti mettude ni. Ɓe nanngamaa ka ndeer ndiyam, ɓe ƴamtamaa kaalisaaji ko wontirima ndiranta annda e hoore maaɗa kaalis o no fiiɗi no saɗɗirima. Neɗɗo kadi waɗii hono prison ji ko noon min yanngori e ndeer ndi on min tanti haa min tan.
Duuɓi noogas caggal hannde sagataaɓe e ndeer dawla Afrique na tan jiiloo laabi ɓe e ndewa les, ene nguura musɗam e ladde haa teŋte ladde Sahara, ɓe ndewe laaɗe haa ndewa ɗon keddoo e maaje. Kala e maɓɓe tahaani ɗum ummaade so wonaa yillaade ko dañi haa suuro suuro ɓesngu mum.
Ittunoomen ko amen pour yahde yeeso waɗitoode mawɗe muɗum e addude seeɗa ko nafatera ko ɓaawo muɗum.
Seydou Nourou Ba, VOA Fulfulde, Dakar.
onani ka jantore do lette e tampere no duudi e der di lawi di be sukabe rewata holko woni miijo hedi yankobe dum
miijo mon e mon
hedi yankobe vewa fulfulde neldimen miijo mabbe ko faati e dalle de rewa salya ko katongo de whatsapp amen be rewri kedden
assalamu alaikum indiam dr ahmed amayo mi do tawi ha wuro gitongo duwala har kamul e hande din kam ha ko rayam kam dubbe hande tawan mauni be jangi be mari dereji wobbe wobbe jangai amma hande kugal wala bi do adama bo musamman dirke to mauni do o maran haaji kanko bo o wada hande kanko bo dina ko to ngamman o tefan lawol ngol jibata o hebata cede kanko o tefan to man do dum do wada muskilaji fuddi to ngamma min kam min do tora gomnati larta hande yaake derken larta yaake kude derken yaake jangirde wona andal man hokkan be dabari dabari jitu be hebata kugal be man
min wi Omar Abdullah wi tawa galle nyemi leydi Niger do e filla johle de yanan ko wala e lawol no wodi sababuji tuudi e illu adunaro Allah singi dum ya warta non caka lende taga wota jodi no ko gotu o wana he muude taga be non ko dilla jahaleede janane dilla ko wana talki tawra farati majnu le majnu sanne ne foto war wala tereji wala talki jahangal fu no watte der himbe bombe le himbe ngadobe bonandaaji no wadana jomu wadana leedi du
Njara mamiko Aisatu Balde minete ko mi syndicalist kafe NTG woni ka hakkil ko puyadu leede porto yimbe ben anda si den ka leedi men hide way gollude do kadi waawen sorkade e tampere kono il faut anda ko honno gerdata ma si tay a voyager no wodi kadi no manier no yare sa hala wana yahugol e ndiyam ma e njareedi sonjoda lettoda no wodi kadi manier no yehirta hara ko a heba visa lahabudo yaha ha hewtoya sa hewtoyi ton hande kadi a heba sikurji
assalamu alaikum indiam suleiman wali journalist producteur a radio sauti lingila boundary cameroon min ko wawata wigwado immigration clandestin kam o yintirke min do jangal halu haliji mabbe goto be jinini jangugo mabbe heɓi ɗereji mabɓe wala kugal dole on feere en sottata wuro ko bo sottata leddi biya ɓe heɓa kugal ha leddi feere amma min komi wiyata komi wasata gomna be saro en hande to ɓingel ma jangi na dole ono huwa kugal gomna to ano mari seedi seɗɗa a heɓinamo ɗan jaari o nanga ko lumo ono fila ko bo a heɓinamo ni babal kugal ni je o heɓata o fila o heɓa
ko ɗum wonno ndiyanɗe heɗiyankoɓe vowa fulfulde ka tongode whatsapp amin e biyol limoje gouvernement dawlaji ndentiɗi amérique e nde hitande ujune ɗiɗi e nogasi tati ɓuri ujune capanɗe joyi e jeetati afrique naaɓe naati amérique tawa ko rewruɓe ka kerol mexique ko sénégal mauritanie angola e guine woni leyɗe ɗe ɓiɓɓe mon ɓuri ɗuɗugol e ngol ɗannagol ngol ɗoftaki saria vowa fulfulde landi selludal en diallo hoorejo dawro e jagorɗo arano kiɗɗo lesdi guine holko woni bi'ol makko e ko sukaɓe accata leyɗe mum tiindo caɗele mawɗe etagol yaadu europe e amérique e hino jabawol makko
si tawi o yimɓe ɓen iwde takko mawɓe mum iwde takko leydi mum pelletti ɓe yiɗi mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yiɗi leydi maɓɓe ɓen ko ɓe on tigi lanndo ma miijo miijito enak honɗum woni ittude ɓe toon woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe mawɓe maɓɓe haray kono woodi ko haani waɗde ko waɗaali haray ɓe taw ɓe waawata heɓude toon polgal no ɓe wuurira e hoore sutura ɓe wallito ɓeygure maɓɓe ɓe wallito mawɓe maɓɓe hara mawɓeɓen wona ronkiino donc ɗum ɗon fof ko be ndaare ardiiɓe leydi leyɗe ɗen ndaara ko honno gerdata wallito yimɓe ɓen ɓe heɓano ɓe wuurira e hoore suturata leydi maɓɓe sowi waɗal ɗum ɗon hara wawɓe jogiiɓe doole gollugol jogiiɓe hakkil ko sukaɓeɓen jogii kon fof aray gollana leyɗe goo acca leydi ndin ɗon ɗen hay ɗum ɗon wona ko moƴƴi fara dun don wanti ni halali fi luttobe kalawol parce que be ka baharu rewata wobbe rewa e datti sottude lutta e mum buy lutti e mum be gouvernement ji din dara no hebira solution din problème din gol dogol yimbe ben leede mabbe den
ko selludaren jallo jagordo arano kiddo lesti gine hedi don do joni joni jabboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
hande hiɓe wondi e Kali Diallo on ko députéjo Mauritaninajo mi yewtidi e makko adiɗo seeɗa heɗoɗen Kali Diallo mi yettima
ceerno mi salminima mi jurima
e alhaali ɗalle ɗe rewa sariya no jokki addude sohlaaji e nder leyɗe Afrique bi'ol ma e ɗum Kali Diallo
ceerno mi salmini bandiraɓe hettiɓe e VOA fulfulde fof yiyandame ɗum ko saabi ɗum ko leyɗele Afrique ardiɓe leyɗele Afrique président ji Afrique ɓe mballani jeunesse o sukaɓe mum mabɓe no dañji liggeyaji walla daña ɗo mbawi janggude golle ha mbawa rende koye mumen e wallude ɓesgu mumen saabu so sagata tadima yiɗi yoltude hujja muɗum jaggue e soke so yeehi ha ɓoyi ko ɓiɓɓe afrique naɓe foof dogata continent africain o kono noon mi wondani e ɗangol mo rewani lawol ɗum min mi wondani hen hay sinko neɗɗo wuuri caɗele e nder leydi muɗum ina foti haɓade gaam waylude gurdam muɗum kono kay wona ruttude ƴettude fittandu muɗum ina waɗa ɗum e laade ina rewa e nder ndiyam maaya e nder ndiyam e tefliɗi ina goya en ji ɗum ɗeɗo balle ɗum waɗi ɗo ɗo mbuur leegal no worno ma won temedere ko fawi suka hande yolima maayi
hitande saalide nde ma ƴaɓɓinde nde ujune ɗiɗi e nogas e tati lappi lappi sukaɓe rewɓe ɓikkoyi no rewa Nicaragua natira Mexique gam arde dawlaji ndentuɗi Amérique e biyol limoje gouvernement ɓiɓɓe Guinée Sénégal e Mauritanie no tawa e ɓurɓe ɗuɗde eɗen ɗalle
ɗum ɗo ina waɗi particularité mawɗo saabu eɗen gandi to Guinée to Mali to Sénégal to Mauritanie to eɗen gandi potal ala e ɓiɓɓe ɓiɓɓe leyɗele ɗo ɗeɗo tenkinoon e nder leydi Mauritanie eɗen gandi wonde ko sukaɓe toñeteɗe ko sukaɓe haɗaɓe liggade en ji to Mauritanie ɗo ko ɓuuri hewde hannde ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ina mbara e nder commissariat ji en ji Soubi Oul Sen wara ko nder commissariat en ji Oumar Diop hay nokku haalaka kono kadi eɗen gandi wonde won wonɓe Amérique yanoɓe gila ko ɓooyi kamɓe kadi eɓe jeeya e funtoɓe sukaɓe meɗen wonɓe Afrique ɓe eɓe yiyaɓe gaane waɗi liggey gaane waɗi gurnal welnam ko ɗum waɗi yimɓeɓe sukaɓe meɗen dogui hande ina moltoyo toon to Amérique
Kali Diallo buy kadi no fela yuɓɓudi ma mbiyen coopération hakkunde leyɗe Amérique Europe e leyɗe Afrique no wiya kan ɗum alana leyɗe Afrique nafa ko honɗum a wiwɗa ɗum
ko haalɗa ko ko noon holno jiɗirta caggude jeunesse so tawi a waɗi de partenariat walla a waɗi de d' accord ƴeewa jeunesse o hol intérêt makko e nder ko watta ko jeunesse waɗatake consulté jeunesse heɗetake jeunesse nanantake so jeunesse haali wiya fotani haalde on jeunesse wawa joɗade Afrique
Kali Diallo kadi taskama wondema ɓalle ɓe rewa saria no iwra Asie no iwra fuɗnange Europe e mana wona sukaɓe Afrique naɓe tun woni rewde ɗe ɗalle ɗe rewa saria
ɗeɗo ɗalle ɗe rewani saria wona Afrique naɓe ko joni ɓe yiiti ɗum kono noon ittata wonde enen condition gurdam meɗen gayene eɗen mbawi haalde ko ganduɗen ko eɗen ganduɗen ko caɗele ɗe gurɗen ɗe
Kali Diallo an ko a députéjo Mauritaninajo mi andintina ɗum ligge ma ko wotugol sarɗiji ma wiyen sariyaji mballito wotude politique ji ko mbawi ustude caɗele newina gurdam jama holko woni eɓɓoje ɗe hebluɗa ma ɗe miijiɗa heblude e bange ɗalle ɗe rewa saria
eyi ɗeɗo balle waɗi joni balle tati ɓe addi dosɗe e nder assemblée faati e ɗalle ɓe rewani lawol kono eko addi ko projet de loi ɓe addi ɓe wala projet de loi waɗaɗi adapté gam wallude sukaɓe Afrique yahodirde e nder leyɗele mabɓe donc non turti ko mauritani paade union européenne hokkibe 210 millions d'euros ngam waawde wallude be riwtude bibbe afrique naabe ummotobe leedele godde ina rewo mauritani via l'atlantique pour waawde yaade europe en hidum minen darnde amene en tan ko bibbe afrique naabe yobe hokke hakke mabbe e der leedele mabbe njodo e der afrique kono non so be yidi yaade yobe niro lawol taw ko lawol rewngol sariya be wawa dannade be yaha be arta e dow jam kono dum go kadi il faut ko wetne e der les ambassades ambassade états-unis au niveau de la mauritanie ene foti kadim kadi wallibe yimbe rewobe e lawol be ene yidi dannade taw dungo wana hunde musde e citoyenneji di so be ari julade fida
kali jallo mi weltani kema zewa fulfulde yettima
a jaram sel
ko dande fulbe wonu don e hedade mede weltani on kalaka wawdo wonde aduna on ide natana joni tajere dida bere taskaramo tajere dida bere taskaram men o hande en kalan ko fati e toboji maudi addudi bononda e der gure gonde ka rewo Nigeria en hedoto jantore nultondirado amen bappa Adamu Jakusko jahen kadi lesti Niger kalen fi kosam karugere men diaspora hande en yalti yankobe afrique nabe no kala ko fati e rural cedia
ngurndang fulbe
ngurndang jamare no itti e der yoga e gure ka rewo Nigeria sabi dum ko fusde e barasi alo wonudo Maiduguri dum non addi waame tiddo ilamji naati e kodoli e bonni ciudi e jogoramji ko bappa Adamu Jakusko woni nultondirado veo a fulfulde ka diwal iyobe
himbe goranbe ujineje temer e nayi ndelli bale mabbe dalila fasha gombela alaw nder Maiduguri lamorde jiha Borno yobbe yobre Nigeria woylare mawdo hukuma ballal be masibu hebi ka lesdi Nigeria bi'ete ka nema Haji Zubaida Umar andini non haamo be diwiki dum tammi yimbe kewtube cappande tati e joweedido ndelli yonki wakkati masibu dum mi hebi haaluduki e goto nder yimbe Maiduguri bi'eteedo Abbas Muhammad do fesha kindela alaw e wonnere ndiyam dam wadi
alhamdulillah ni ndiyam man dan wadi bononda kam amma dan sali joni dan fudi e lordi bawo amma dan wadi bononda yimbe e nder wahalaji tay non yimbe wobbe feere ciyeji mabbe dole be egga ndiyam mo e parti be ciye fakkino ma fakkino gaba daya ummi reta wuro man pat ndiyam man meni reta wuro ay Maiduguri wuro mango sosai
kurna fattule gelle Maiduguri ndiyam mela alaw nyani nder ha e lamorde laamiɗo gelle ɗen Shehu Borno e juulirde jumɓa mawnde nde yeeso laamorde Shehu nden nder inaaje ɓe ndiyam wonni malla bo nyaami kawtidi e luumo mango ngo miitiide nden mbi'eteengo Monday Market e luumo na'i haa e kaɓɓordu tuuba en mbi'ata prison ndu kaɓɓaaɓe ɓuranɓe temerɗe ɗiɗi coobti ndoggi nder maɓɓe boo haa e Boko Haram en saata gikku en hukuuma wallutuki yimɓe ɓe masiibu heɓi wi'i haa jooni ka ɗon tiini wallutuki wurtineki yimɓe woɓɓe ɓe tampuɓe wurtaaki iga ɓaale maɓɓe ko ndiyam ɗam telli jiha yoɓe keddu haa e Borno fuu fottidi e wonnere ndiyam tottoɓam gese gawri ɗuuɗɗe ndella dalila ndiyam ɗam dillidi e gawri haa e relleeki barwe malla bo ɗate jokkuɗe galluuje jiha kan mawɗe mi heɓi haaluduki e Muhammadu Sani mo gelle Borno Kici nder jiha kan ka yoɓe mo ndiyam dillidi e gawri gese Borno Kici
jenjer kala ala je min gonno dan belo mo ko tan min jareno da tan da go da wayi fu won mi fidu ana jeda go gele kan wara ko gori gaba den den en don jodi banne kero keji ampani do ale ke wara ke der mo dum ne dai ma dum awa dum dia tawani bila haddina te e daru ta hu hanja tan wala go ko ngata a gonna di jaha yo do wara ko wanda min wala patte hu go do wara te ma ko ko dum wodani min kam hanja wodi sokko jam bawo da ma gu e hanjum ba don na yiwata inare kawale kilomita goma dum fu waji wala ko wodi
kero hoto ngol woni do o pappa Adamu Jakusko Radio America iga jamaatu jiha yobe
ngaren e yewtere men yowitinde e kosam Amina Jofo nultondirado amen Niger yidi e wailobe kosam nyame ton kedo den jantore makko
kosam ire tannine sonnire no ger kay men nige dirta
gille dubi ujunaji idi e jogo nika kutti no jule nyalomo julde kosam nika kan durugol no wodi nafasanne gam ne yara sabudu leydi yeso aisa manga no tawa dere rewde waylo e kosam o ekkiti rewde kewdi no kosam waylu titte
e fullo kay no taw golle kosam en yiddo gilla yande do ummi le kosam ummi umma ke le kosam le pendida kosam ire tannine sonnire no ger kay no nige dirta en kay al prodi amu teddinni awoni wada awoni wada non wada so de ndadi dum ndadi dum brochette dum ndadi dum brochette ni sam so de dum sam ni ke ba han ko man didi
kadi sumana jaro ko sam sanni o wi no yel toro sanni e jubbi ko ko sam istana der fufu dum yaru
dum o yarai ko sam di sampi dan gitam no buman non o min kayni de yara ko sam suka be am ne jara ko sam wala mo yarta gam min kay banu al bumbo la dirahi de pullo wi banu al fu hanti
Boubacar Aljuma horejo wayde gansel tudu baba hawrinde non ko duro o wi horede leydi Niger no kani ada dabareji moddi ko hokkata kosam dima kum
e sator manni burka hewde kan woni jiniji gulliti hitoray himbe sabin sai fusa aji watte hanu noy watta dabareji dese ko watta bayilul kosam na noy kosam hidirte no watta keben na ibali gelo di sai ko so si godu di kosa e kiuda sai golle den on du arti e faan di sirio hin teje hanu chefe chefe ko ete sende valer du tawa durobe den e bayno do kosam den sonno do kosam den gaddo e safariji di be cimo diri no wodi be kokke du balla kaaji
hawri ne bi tende an file ko hawri golli roɓe kosam der leydi Niger der maɓɓe na tawa debbo o ni biyteɗo Aisha Diallo Aisha Diallo ni o wi no nodda e duroɓe e wayloɓe kosam ɓe kokka kosam sembe ɓe kokka golle maɓɓe sembe
fulatu yottayi yawko hande sa sawrama kolte ɗiɗi na tati fuu no wawi jolli ɓaade ma sa Allah jaɓi ana foto dabaji en foi majum no ñoto lewi filla kosam ɗam
Amina Jofo Nyame VOA Fulfulde
Hedyankobe tedduɓe meɗen weltori dikke ɗe fawɗon e dow VOA Fulfulde joni joni yiiden e yaltiyankoɓe Afrique naaɓe karogere men diaspora
diaspora
Diaspora.
Diaspora.
Roger men diaspora no tuggi hande e lurral leyde CDAO dum woni dental leyde hirnande Afrique. Hido ngandi Mali, Burkina Faso e Niger yalti e ngal dental wuren gouvernement Burkina Faso mo'ini passeport keso mo be momti inde CDAO e hore mum. Yoro mangara yewti di e yaltiyankoɓe Afrique naaɓe ko fewti ngal lural e nder CDAO.
O heɓi ko CDAO yimɓe kewɓe ne ngannduno ɗum ɓaade ɓe mbino so CDAO rentaake koye fusde fayi Alpha Diallo.
CDAO tawi gila duuɓi ɗuuɗuɗi jooni jama on kino wutino golle maɓɓe, jama wolaaki golle maɓɓe sabuna jamaji ɗin no miiji CDAO ko syndicat ko fedde ngannanɗa hoore ma ko chef d'état be tun ko lami be afrique tun de jodani donc ko dun addi tay acteur politique be acteur de société civile wada be réflexion di fi problème di wonde albalawji wada di afrique tay pour be ben lanino hebude déception fe CDAO kibe sika CDAO joni ala wadde golle mum.
Abdul Sattar li professeur to parle di français wi ko mali Burkina e Niger badiko ne famni
ko CDAO gila darna gonga gonga CDAO won ardil dum badani ko woni darne CDAO dum non hadata kadi CDAO ko muddi wadama hin no feewi hakkule economie hakkule kule leydele de woni hakkule Senegal Mali Burkina ko heewi wadama hen ko nananda vraiment yimbe ne faawi hen yimbe hen fawdi gite munen e won hen ko nananda ko be toñaale ewa dum kadi ifo yimbe be jabane be dum yimbe jawta e mabbe habe ngarta hen ko dum woni ko nawata Afrique yeso dum woni ko nawata economie yeso kono so yimbe ciirti Senegal e Cote d'Ivoire jaari bangi Mali Niger Burkina nyaari bangi dum don vraiment wona ko yimbe be jidi wona ko nawata Afrique de l'Ouest yeso
CDAO fot fusde worne darne wa ila yewtere wade ha yaltube be ngarta kadi ni ingénieur informatique de France yidi kamin ko yewtere wade sabu leede le CDAO de fuf kambe jidi yumma kambe jidi baba
e min tan badim ko souwete ko a snat CDAO comme ça enen fuf enen leede Afrique de l'Ouest baden union men dañen doole dañen des idées likoden ensemble comme ça sans gof dañe jampore wala ko dum quoi comme ça yimbe bada repartir sur de nouvelles bases ko tum yimbe fof ma di souhaite actuellement
lambda Senegal question Basirou Diomaye Faye fuddi ma yewtide e leydi altude de Burkina Niger et Mali ardiɓe ɓe CDAO to tuma yamirore yo haaldu e maɓɓe ɓe paamodira haɓe garta e galle maɓɓe haade CDAO ko kamɓe fof jeyi yoro mangara pari VOA Fulfulde
heɗiyankoɓe tedduɗe on paami jofi timmi taskaram dande fulɓe hannde ko adi e waynodirde gallol ma wiyen gimol no iwrani en Cameroun ɓinguel gorko ko Bouba Fulani yimɓe salmini heɗiyankoɓe jooɗiɓe yawnde maroa ha hewta gawdere kanana Ibrahima merjo immo gawdere salminago ma yettike mi weltanike Abdourahmane Dia e Lionel Gahima ko kamɓe wallitilan Washington ɗo no nde yewtere hewtira on mi jarni kadi nultodiraɓe VOA Fulfulde komi woni ceerno mo Doumba hiɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaaɓi ɗo e ɗum ɗo wawi heɗitade o taskaram ka médiaji rendo amen Facebook e WhatsApp jokke canal WhatsApp amen kadi hendo ɗon taskaram o e kala jantoje ɗe kisam aɗon mbawi kadi neldude men jiyanɗe moon e toɓɓe suɓaɗe yontere kala ka tonggode WhatsApp amen e hino ɗo tonggode nden kowal ɗiɗi tati kowal nayyi jeenayyi jeetati kowal jeego on jaarama.